Mr. Brown. You want to make something sick.
Bambuya, aninga teme unindo chwa karo kwa mbuya.